twasabiwe inama twafite assise national cyangwa se mucyo twavuga national dialogue, inama y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge n'ukuri, kugira ngo abanyarwanda ashobore kuba twese twakwicarana hamwe guhura abanyarwanda b'ingeri zitandukanye aribo guverinoma, amashyaka ya opozisiyo, ashinzwe amadini, sosiyete sivile, abanyamakuru n'abandi n'izindi nyangamugayo. Twese tukaba twakwicarana tukagira tunonosora ibibazo byacu tubishakira n'ibisubizo. Iyi nama tukumva ishobora gukorwa mu nzego nk'ebyiri, ikaba yakorwa ku rwego rw'ibanze ariwo rwego rw'akarere, noneho abakozi b'akarere za rekomendasiyo zivuyemo zikazamuka zikajya no ku rwego rw'igihugu. Tumva ko mu Rwanda hari inama bita inama y'umushyikirano, kumva ko mu kwezi kwa 12 twasanze inama y'umushyikirano itakemura ibibazo by'abantu, kubera ko usanga ari inama ya leta hagati ya leta na leta, kuba perezida wa repubulika aba ayikuriye ariko n'abandi bose babanye bose babara mu nzego z'ubuyobozi bwa leta, tugasanga abandi bose bafite ibibazo bitandukanye aho bashobora kubitanga. Kuko iriya nama y'umushyikirano isa nk'aho ari inama yo gushimira cyane, baba barimo gushimira perezida wa repubulika ibyo yakoze.
Bwana Frank Habineza, leta y'ubumwe kuva igiyeho nko mubivuze ikoresha inama nyinshi zinyuranye mu gushakira umuti ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, yewe hariho na komisiyo y'igihugu ishinzwe ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, ikitakoze niki?
Nuko tubisobanuye, komisiyo y'igihugu irahari y'ubumwe n'ubwiyunge, ariko twe twongeyeho ko inama izaba yitwa inama ijyanye n'ukuri ubumwe n'ubwiyunge. Ni ukuvuga ngo twumva ko tuzashyigikira abanyarwanda kugira ngo twicarane twese hamwe tubwirizanye ukuri, ariko dushakisha n'ibisubizo ku bibazo byacu twese bitureba, kuko twifuza kubaka igihugu kizongera kugira imiryango.
Ngarutse gato ku kibazo cy'iyi nama y'igihugu mwavuzeho, hari igihe Bwana Habineza mwamwihaye cy'uko iyi nama y'igihugu mwavuzeho yazakorerwa?
Twebwe twakoze gahunda y'imyaka itanu mu kuvuga ngo ubu mu mwaka utaha tuzajya dushyiraho ikintu kuvuga ngo ibyo bintu bizajya bikorerwa. Tutumva yuko ibyo twasaba ko mbere y'amatora ya perezida wa repubulika byose byabaye.
Mu zindi ngingo Bwana Habineza mwashyikirije abanyamakuru, ni uko mwaba muri Green Party mu ishyaka ryanyu mwifuza ko abayobozi barimo ba guverineri b'intara, abayobozi b'uturere, ba meya n'abandi batagira amashyaka ya politiki bajyamo, cyangwa se bataba ari abayobozi ba politiki muri izo nzego.
Twavuze yuko aba meya b'uturere bose hamwe na ba guverineri b'intara hamwe na sekiteri jenerali ba za minisiteri, yuko abafite imyanya y'ubuyobozi mu mashyaka ya politiki bagomba kweguramo basigare imyanya ya leta, kuko tuvuga ko ari abayobozi ba leta b'abanyarwanda batagomba kuba bafite n'ubundi usanga bameya ari ba cemani b'amashyaka runaka ku rwego rw'akarere, tugasanga ibyo bintu atari byiza, bishobora kuba byica akazi, kuko uvuga ngo meya ashobora kuba yasaba n'abandi bakozi bo muri bo mu karere ko nabo bose bagomba kuba muri isa nawe arimo, tugasanga byica akazi. Niyo mpamvu dusaba yuko niba badashobora kwegura ku myanya y'ubuyobozi mu mashyaka barimo bose ku myanya ya leta.
Ndabashimiye cyane. Bwana Frank Habineza ni umuyobozi w'ishyaka Green Party, ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda.